omukulembeze gwanga Yoweri Kaguta Museveni akalaatidde bannayuganda okusigala nga bali bulindaala eri ekimba ekyebbula wakati mu kunyweza emisingi n'obukumu bw'abajulizi ba Uganda. Mubaka bwe obw'olunaku lw'abajulizi bwayisiza ku mukutu gwa ex president Museveni ategeeza nti kituufu obukwakulizo bwasibwawo okutangira okusaasaana kw'ebbola bulina bingi ebutaataaganyiza omulina okugaana abalamazi okweyiwa ennamugonga ku bigwa by'abajulizi. Wabula n'asiima bannaddiini abalamazi kw'ossa abagoberezi ba Kristo olw'okuwagira enteekateeka za gavumenti mu kutangira ebola. Pulezidenti asiimye abakkiriza olw'okukkaanya ne gavumenti yasazaamu ebikujjuko by'olunaku lw'abajulizi ennamugongo ebikuŋŋaanya bapebule n'ebweya munda mu Uganda n'ebunaayira ng'okubalukawo kw'ebola kwe kwavaako akabasa asomezza bannayuganda bulijjo okutwala ekyokulabirako ky'abajulizi beweeyo eri Katonda.